kifahari magari. Bila wewe, kila kitu ni bure. Nijulikane mtaani, toka Nairobi hadi Pwani. Bila wewe, kila kitu ni bure. Wewe na mimi, tuwe kitu kimoja. Sina budi kukuita, popote napoendaga, chochote nachotendaga, unatenda nami, uwepo wako minapendaga, unaenda nami, nami, oh. Wewe na mimi, tuwe kitu kimoja.
A man to gain the whole world but lose his soul. Give your life to Jesus today. Bila Yesu haiwezi.